yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraabe hiddibe on e jam haale alal bari sappo e goo lewru février 2015 sabbo e jeddi yam jabburi masilma chapponde nay e joy motti kanye e paget danewal fu bokar surumdo kabaruji do petting jara woni to boggi jande to on compétite hande wiide dow lawol jokka hono nay wol kaldal aljengal en den bibbe mali hakkune muudi en fuditi hande e algeria noni lamu al mudun lamorde alangeri tawado to en hono fu jokka tabe ton be fubbami anniya jalle dun tabita baale neddaku pabotode torribe sa halle malitode ga ana etidallaji ngam basiji kuboyto jonjon fudi anniyaji mawdi bamama fa bamako senne miliaruji jene kalisi sefa wona fa nata hen dum woni jokka hono dawridal hakkunde leydi medeni lamu o kanye e dedo gollirde jama bietendo ozone le malido enna leydi maroc den be tongi dingal do kawrutal neno e dido talki fa e lebendor le duu jeji tigaroji di jande balde tati fuddi bamako bete hande yalla ndema ana yirwine e leydi jokka hono leede me afrique bangi mum hikkirnaagi di enna yogaji mudu enna yalla tabita yirwire ju mum na bismillah mo don studio tamani kaldal aljengal fuditi kikide hande e lawul nayobol enna kanko horeji ministre en mali biete momde boketa kanko o yahino o yinoto aljeto enna mo yidinto kananko beto holiti hakkilanta ko mo wiide denno maga namba fu wala e goldo lawul nayobol enna ana hanu ko tay goddo fu fiyada bereji yalla dun tabita kedde umar waygalu
kanko horeji gouvernement o modde boketa holita wiide kenyo o yihito aljeto on wakkaton kaldal e kawrangal do fuddito aljeto jonon cile nay gube arme de kanye lamu mali an wodde hawrtinde dun non to aljeto holita wede wakkati jono ko foti gube arme jeego yom gonton kanko modibo keita holiti wede wakkati jono wala fu ko han dartede de hen yalla jam e deedara no warta le mali ko yaawi faande ko holiti wede le hen ko du kalde le kawrangal en gal haani wadede dum won honno ngeeniri tidalaji di dum meme faato di gonto yalla jam e deedara no warta le nokko o fu o timiniri wede tan sa e honno watto wonde jabbiraadno idum wonde waddudo dum wonon tidalaji li sahal leedi ndi
watto yembere kaldangal fuditi tan de en kanko o horaje leede e jokka no hakkunde ministre hakkunde leydi alangeri kanye leede goddo beete lamta lamamra kanko mo seminike do hono an han ko goddo fu an han humonode yalla jam e kawral an hebe e ngende do jonde den no tay ko tobe yogabe dum bi ana koli hono ko kawral hebete gol lawol ko enbe bi dum ana wajjimbini e homo fu jakka wana pelle de wana lamu o yalla goto fu ana fiyadabere usma kornyo kanko mo dunke bangal basiji e leydi jokka e leydi meden dimo juddo en kanko mo holliti mamadou toure wiide hono fu jokka wala fu ko heddi kasi an han ko taw gol fu e ley hakkilanta ko mo hokkiti Ousmane Diko
taadi buri wadali so be mbi bange goddo dum yawnike e dum waawi laataade gonga ka bange keddi do nafaka gede di de fu hebde kawral ko yaawi mali ana e do farati ana hani andude le kaldal fu hebataake enen kaani yoppude yoga ko jeppiten ko yalla bibbi leendi ana jabana dum heedi haalde tobe todu wajibi jabanan dum ko yaawi sabo e puddode kambe tan goni haa be lamu hande kalda tatbal du ana gube kabatode jingonoje leedi ndidu ana jogi wi mochini e mudun so kabanto yalla kawra lebete galebete seeda mon fu jaban ko nafata dun yaade yeso jogala e le ko warata jogala hebete le joda kale e hakilam dum boyata sabe yimbe kaabi gacchadu ana wondi e dunjude gube murtude de palide kalda ngal fu jam walana dum fay france wi kawra lebe kabaru mali boy adna fu ana yidi kawral wada e do gotel mimi laali du dum boya laataade
sakira be tinne neltiro mimi jango modo hello facebook twitter studio tamani ni on jarama
tamani
to e baba de lewru fevrier ndu en soldats en leydi suede ko foti yimbe temede lidon kanye chapande joyon chaakete le lamu tumbuto en neno kejaado leydi mabbe ndi en joddule mel o kambeta eva mnes kanko humpiti o kabaru wattu mo yidu no horaji leydi o ne sandu oni jokka humani du faba muya yimbe torrabe neno wieten sey server anetti dalaji mawdi ngam rafi hono jokka hono dejer won ko wodi leydi sahale malito en bete ande be bami anne an ha ko tede salma dawlandondiri e kejaado mabbe do le mali do en jodi do le mari gani biete do Valérie Mbawu den kanko e Mbawu nana kedo den Umar Waygalu
il est lewru janvier jabbe non dunde gube armé dede pudde memdirde dum wonon le saha leedi ndi ko foti yimbe le noga e go on ben mi gaddi dum wonon le hôpital gawongal yimbe le be jabe kebi ton de majambe wotno to gawoto de du ko foti yimbe le sappo en jetto kanyo en goni barmu be le hen haybe yimbe le furdum de gondi e sawrude dum to taban korto ilu nande hono yimbe le be jambitaabe no wakkati joni o be gondi tiidallaaji sanne miden darta fuduno min gatta faami kebano min balliraabe le yonter jabbi non de hono won yimbe le gube armé de nanguno jata e be yimbe le min jehi faami nangiti dum en dum min totto yido dum wonono yimbe le mun en to tumbutu to wakkati joni min noddan noddango fewde gube armé de be tinnobe daro darne mabbe be dewa dum wonono sariyaaji adnaara Allah ndu fu holli tindi wiide haqqeji bibbe adama en no dum worri
bangal sennugol ngalure bamkonde en nan dum woni lamorde meden malini en gofalama o kanyi e doka gollide be jama mawde leydi Maroc wetene o zone tongidi talki yalla be garabe ndodo dido e goldeji be ko yate e dubi jitti garoji den kanko mer mawdo bamko o dum wi umu dada goto goto meden fu dawrida e mabbe Al Husseini Albatouri kanko dum tawano mo tonkede dum Ousmane Diko
l'état du Mali et la ville de Bamako
Mali e ngalure bamako cinyini ila lewru septembre 2014 hakkunde mudun e gollerde barkano cenam e bottugol mbudi wonde leydi Maroc nodde tende ozone e lehen men cinyini gal kawral sabe men kebi famu ko fabbi jogal anya tan yenginta golle hebande hakkilo tandu hejeta kana tawde da e kaaki gollerde kana laato kaaki kewdi fa bamako wuwe fa laaba dum wana tajoral on dulla faysona de gollerde sapo ngari ga bamako ga se yimbe jabana de liunda kide golle majje fawarde e wajiltinde hakkilaji mu en channel lato golle mo timmata onon yottinobe kabaruji ballatame e odo projet kana andal heewa andinede e faminede du wada sokeben andande eden kabo fa hawalume warta e noni lobbo ila puddado golle o ko buri ujunera analey gollerde ozone de
deploy pratiquement près de 1000
no holitam wiide cuudi kasi wana do sukabe hani marede juju enen no sukabe biete do moddo bo jara o enna win hokki hakkille makko e le halirde studio tamani de wiide an ha ko dabereji kan fiede yalla dum e dum wota sabi suka ka le galle yini hani mare don hani birede kedde Umar Waygalu
e tunne pa roo
sa jeewi dum fu dum joddiraaki dum wonon fa yottu yo le galleji to mimmi woowi halde dum jati dum wonon suka fa jeewano togo mudum worri wana hono to uddoyte to dum hani jeewede a jeewan galle to biraato wakkati jono dum wonon suudu sere humnindu hono sariyaaji suka miden gonde wadde do hen heejoji dum won honde suka wadi kono kabaru ko tindire sariya fu min tiya yalla hodo burna fu dedun yalla nabete kasona yalla yoppidinte le galleji mu en tofa biire fa gasa ha mimmi dum lo dur dum bur moddude le hen
hypothèse qui doit prévaloir
dental humanibe hun tabintingol fundi afrique bangi mudu hirnangi wetede agra kambe noddi batu leede aduna beta hande bamako do en won yurube gana burkina faso kanyen nigeria do fa be compiter do ele baletati honno dido galleji e golleji mawdi kan tabintinede minen Umar Waygalu an wonno ton kedde Ousmane Diko
on dulla leydi ana heedi do mawne e kabal bibbe jalo so a wala leydi lobbiri no demruda fa yaaji na no gadirda ley hen awdi lobbiri na no tinorida fu kebal ma hewata e ley demal leydi lobbiri woni yaaya kebal ley demal fa yolber woddito du wadi sim darto be fam baddi hande fa dokkondira hakkilaji no baawri gollidinde fa no kebal ley demal yaare yeso ley hirnange afrique west
sekirabi jeyon ko wadana banga region ngaji hollitide gelle motti didi mana ko kany wuro neema kany nyibanaama doktoroje de doktoroje de rewbe en kany e cuudi do mardude interet woyi en ujinaaji temede didi kalse fa won ko aga kan wadi hen den yalla dido de bisuka ben tabita ton arabe njeego yon nanganom ko foti jon lebbi tati e kaw jon en kaborde njetto njedo be do jaddno e mabbe ko yate lebbi tati jittemu an hawta be njoppitaama kabe ngari e be tampu fasane fa lenno yama joka hono doktoro tumurto en ndedo ndudo sandu oni wieten CICR kambe jatel PWG so be njoppita sukaɓe l'école buren ko foti temde capanɗe joyo ballirama kaaki janguirɗi codaɗi ko foti jokka hono miɗo jeego kalisi sefa kenya woni ko ɓe dokka ɗiɗo kaaki sukaɓe rewɓe ɗum dokkama to basilaji kañe coñcu goƴƴi ɗum won cuddamaje bete o rewbe banama jalti fa cenno wuro mudu en go enna den be bammi anniyaji de do walde bete tegreni kambe jeebe jalti de be cenno nokkuje kewdo gollide kewdo sarustaji kurdi den aha ko tay fa banga leedi an kaako mojjo won ko mi gardi do gollereji hono ciudi mabbe lekol to en fa yoto suudu gollide gendarme en to en won ko fa yoto e mairie mabbe ko woni ko be cenni den no sakiraabe duko chondi nananoma kidal e lay yontere jabbinde en dum wana bombuji pelluno dum ne dum fennama sabi do holi tamatan bombuji kidde gonno ton de woni de pia dabere mudum pia pati de garade machine binato yimbe sakiraabe on kumpitama do hono wiide hunde fu won jokkal lawol nayo bol kaldal aljengal en hakkude bibbe maligal en fuditi jokka hono hajj e alje hande horeji ministre meden modibo keita tawama to mo wi ane en hal fiede yalla dum tabita lawol bale neɗɗa ko papotoɗe torriɗe saha le maliɗe en ana e titallaji gam jokka hono ko condi dugata ton jonjo fu ko anniyaji mawɗi ɓamama bama koɗo ene yalla ana senne galdur meɗen milliardji janewo kalisi sefa hono ko nannete hen jande balɗe tati fuɗɗi bama ko bete hande yalla ndema dum ana tabintina e ley hono leyɗe meɗe kerodiɗe banggal muɗum janno le jokka bangge afrique le bangge muɗum hirnague ɗe en sakiraɓe muñi seeɗa saabi de yewdere pulako ana woodi on jarama